nyo mukama jagala nyansi tule jagala ngate mwabomba itabana be nange mulabe konga kola nange mbeko kubujulizi jagala nyo mukama no mutima gwange ulile mulaba kumusalaba navumibwa nakubwa laba bwafu kumusiru kulwa ngomu abange anjagala mukama nange nsanye mwagale mbera mubinyonyo wesibawe nayebike mubinji ulile ndaba abawala bano abambala mini bansanyusa olusi lengwa mubikemo emitego njikole ncha kuba mukama mwagala n'abawala mbagala
kate kulungoli sibula ikubire bayi elaba genze magombe omoyo gobelo kutunze katondo mugati kotya mamuche jonawe tosobola kwagala nyo mukama nga nekibyo kyagala
jagala nyo mukama jagala nyansi tule jagala ngate mwabomba itabana be nanga nwanile kutalo zile wange zimenya jagala nyo mukama no mutima gwange bulirwe ndowoza kugeyena ne mpulira nga ntya olabe lyanda wano ndi nkubye ndolo atobo muliro kutazikira zenguta mwana wange jagala nyo mukama amponye okwokebwa naye atakengekano bwe bulamu mugirasi kankubyamamimi ate mukama mutayagala lujuju yenze nakola ntya kuba mukama mwagala nakenge nkagala
kati eggulu ngoli sibula ekubire bayi elaba genze magombe omwoyo gobelo kutunze katondo mugati kotya mamuche jonawe tosobola kwagala nyo mukama nga nekibyo kyagala
nkola na maanyi sifuna bosi atwale nyingi nange mubaliza wano mukube enjawulo ate mukama mutayagala babbi yenze nakola ntya kuba mukama nkwagala nenjawula empomera
kati eggulu ngoli sibula ekubire bayi elaba genze magombe omwoyo gwobeera ogutunze katondo mugati kotya mamuche jonawe tosobola kwagala nnyo mukama nga nekibyo kyagala
naye mbuuza muba omutyeyo tebwemba stressed gendako mu disco
olwobwa okuba endongo nosala endongo nofuna eddembe mbuuza ne mu kkanisa wali endongo ate ne yesu abeerawo
naye kunze akengeka n'obulamu bwe nkavako bwe nti sikutuke ne nfa
wajjula omwenge jusawo katondo olifuna eddembe kulisi tosobola kwagala nnyo mukama nga nekibyo kyagala
kanfube sabira pasta nawe
tosobola kwagala nnyo mukama nga nekibyo kyagala www.mp3ugandanmusic.com